وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بدأ الله ركبانك شات ودو أنغاز بنفع بجنس بانج نابتش عليا برم نينك تبتش عصبولا نقصين ذا الله وعبول بانج وبع الله شاكواد سي وشاصبولا مصين ذا مويبة الله Udachi kento matono, wanga sibadde wakso, misabadde maini mkama wanga wa hadisi eno, na yala mikatalamza. Kijia choku higa muhadisi yambaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Izaku Mu'ad ibn Jabal. Yakamba Mu'ad, mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yamutu Mu'ad. Agende, yamu singlise, asomese abantu bayo umulimu mbaka goya mtu magwali mkuru gwali munene gwali gwabuvunanyizibwa okugenda okusomesa abantu abatafunye kusomesebwa mbaka aliyema e Makka nasindika ambasada wa soka gubaitan mbaka yaliye Makka nasindika safiri ya soka mbaka kwaya sindika nga amuje Makka musindika imadina bamu itangan Mus'ab ibn Umair Mus'ab oyo yali mu Makka nga mvubuka ayina ssente nga mvubuka amanyiddwa mu bintu abaali mu Makka bye baali bamutendako muggyeko obusiraamu bwe bamutendako okuba n'akawoowo nga mu Makka mwonna temuli akalina era nga bw'ayita awantu bamanya nti Mus'ab yayiseeko wano naye ekibinja kya omubaka bwe yajja bwe yali e Makka n'abawo abantu abaava e Madina nga bazze okukola ejja yaabwe mu mbeera yaabwe ya jahiliya mbaka bwate bw'abateegana abasisinkana n'abakoola ery'obusiraamu ne bamuwuliriza ne bamukkiriza nabagani muddeeyo ewammwe e Madina mubeere abakiise bange e Madina kwe kuyita omuvubuka oyo eyali mu maali ye yali mu bizinensi ze nga akola n'amuyita buyisi nti jangu ogende n'abasiraamu bano obasomesa obusiraamu e Madina gye bagenze kubanga obusiraamu bwali tebunnaba kutuukayo mu bugongo obw'ekitalo teyaddaka wabula yakwata bukwasi lugendo olwo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olwamulagidde okukwata omubaka agenda okuva e Makka ogenda e Madina nga Mus'ab mutaka waayo naye ng'embeera gyalimu mbi nnyo busiraamu abulina alhamdulillah omulimu agukoza alhamdulillah naye ng'obuzibu bw'alina obwavu gyali bungi ngoye zonna zimuyuliseeko naye omubaka yamusisinkanayo ng'akoowoola olabo yamutuma eyo agende asomese abantu baayo ne Mu'ad bwatyo bw'amukola amusindika agende asomese abasira muhazi jauki yafuna ye ngaraba nchio kukendeyo ngavudo kumpi nomba kayara banga obusiramu bwasudde namgati ya rasulala nabantia woli ngabu olaba sahaba gubaita Anas ibn Malik nabiwe ya mugamati ya Anas na kito wasa namgati ya rasulala wina wasa anyana kuweleza ngarabu ukuba wali ombako ombaka deyo kubona abona anonye kwatu mangali wala ye sahaba chamulekesa okuwasa nabina mudemu ogwokubiri nti ya Anas lwaki towasa era Anas namugati ya rasulala nawasa anyana akuweereza okukyusala yamudemu ogwokusala Anas yagamba nakakasi tinabbi anjagaliza kirungi kyenva mugati ya rasulala nandi wasiza naye sente sigiraki sirina nabinayita kubasajja be n'abagamba baleete ensimbi bawasize Anas ibn Malik olaba ekyamugana okuva ew'omubaka kuweereza ki ne Muadha alaba ng'okuva awali nabbi atambula agende gy'agenze yeebuuza obusiraamu bwange tebukendeere sinafuwe kubanga omubaka mumaze okuva waagira ki waali neyongeddeyo ekyo nno kigatte ku aya egamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina obubaka lyagamba banne nti omubaka kyasigazza agenda kufa tweruka tumusigazzaayo okubeera naye akaseera kaki katono nnyo kitegeeza omulimu ogwamutumya gugize eki guwedde era bwe ndaba tetusigazzaayo bbanga laka ekyokubiri kyentunuulira tugenda kufuna obuzibu obusiraamu bugenda kukendeera abaaliwo baalabanga obubaka lyo oba tetegeera Allah akusanyusizza ti obusiraamu buweddeyo mugume mukwate ebyo ate ye agamba nze ndaba obuzibu bwetugenda okwolekera bwe bunene bulimu ebintu bibiri bikulu mbaka agenda kufa kati ekyokubiri kyetutunuuliramu nti buli ekintu ekijjula tekyeyongera kujjula oba kyeyongera kukola ki kukendeera kati ate omubaka bw'anaava mu ffe obusiraamu bunaasigalawa byonna bye yalowooza byali bituufu naye yalaba nti okuvaawo okw'omubaka obusiraamu bugenda kukkawa era bwe kyali mbaka bwe yavaawo Allah bwe yamujjulula obusiraamu bwakka ebitaaliwo abantu ne babijjayo so nga luli bakyanga obbikala ngo mbaka agiraki obujulizi bujja kujja bubavunaane ku ekyo ne basibamu naye bwe yamala okufa byajja yamala okufa byajja ate Omaru bwe yafa ne byeyongera abantu batandika okukendeera obusiraamu bwabwe okukiraba obuzibu bw'abantu bwe baafuna eyo ensonga Muadhi gy'alaba nti bwensi etuka nenva okumpi n'omubaka ne ŋŋenda gyeŋŋenze ng'ansigaddeyo ki bw'omu obuzibu bwengenda okufuna bunene okusinga okubeera kwange okumpi n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugatya Muadhi genda osomesa abantu bwe yamulabanga yendowooza gy'alina kyava amugamba ebigambo bino bisatu بيامولان امغاتي يا معاذ اتق الله حيثما كنت وانت معاذ يا الله ونو بانغوري تروزا نقول بسلام بانغوري ونوينج tolowoza ngo kubera omugongo ng'oli wano wendi kubanga nja kufa olw'obusiraamu onoobulekawo kati yonna gy'obanga ogenze ittaqillaha tiira ye yagira ki leka kulowooza nti obusiraamu ojja kuba nabwo ng'oli wano bw'onoobeera mu kibuga ojja kuba n'obusiraamu obw'obuvunaanyizibwa aa nza okujja ekya nga allah akugjewo akongeddeyo abaffe gyogenzeyo noovaamu buve ojja kutya allah kubanga olina sseeka gundi waali bwanaafa ng'obusiraamu obuvaamu wabula nywera nnyo bukkiriza obusiraamu teeka mu nkola amateeka ga allah wonna woobanga oli mu mbeera yonna gyoli yusufu alaihi salaamu bamukwata ne bamuteeka mu kkomera gye yasinziira n'akola eddaawa n'akoowola abantu baayo songa eyamusiba yali mushiriku ne yabuuza abantu be yasangayo nti ya saahiba yissijini abange emikwano gyange ababiri be batusibye awamu arubaabun mutafarriquuna khayr mumulaba mutya okusinza bakatonda abangi kyekirungi naye bonna bali muki mukkomera amillahu lwahid alqahar oba okusinza allah kyekirungi omu mumulaba mutya asanzeeyo banne eyo gye bali eri abantu basanzeeyo kyova olaba namurud bwe yali ayogera ku ibrahimu alaihi ssalaamu nga balaba ibrahimu afuuse enkonge eri bakatonda baabwe baleeta ebirowoozo ne bagana namurud naawuleeta ekirowoozo agati omusajja oyo tumuwaŋŋanguse naga muwaŋŋanguse era gyagenda ajja kusangayo ki abantu ajja bakowoola tumusibe nabemu namusibe era mujja kukeera enkyamu mugjeyo yakwe kubaawo ekigambo kimu nti harrikuuhu kyemuba mukola kiri eki mumukwate mumuteeke mumulire mumwokyasaanewo wansuru alihatakum musobole okutaasa bakatonda bammwe era nabo kyebaagira ki nga balabayo solutioni esembayo naye era abataamwokya ebaamuta gye yagenda yatandika okukowoola kati ittaqillaha haithuma kunta tya allah bw'oba ozzeeyo mu nnyumba yo tya allah bw'oba wano ku ttakuwa ovuddewo n'ogenda mu kyalo tiirayo yakutonda kubanga allah tavaawo yaagira ki waali kozesa okuyiga kwoyize kozesa okumanya kwofunye kukuyamba okuyimirizaawo amateeka ga allah egyogizeeki naye totyanga allah ngaolowooza nti bwe sibeera wano awali abasiraamu abangi akisobola kubeerawo okusanga eyo nga byokola tebiriiwo tina baganda baffe bangi abali mu amerika abali e japan abaliwa naye abamu mubo osanga bagondererayo allah waabwe eyo gye bali abamu mubo n'obasanga nga bayonooneka bali ku myenge banywa bakola ebitasaana kubanga alaba abantu be yali awangaalyamu abammanyi tebakyagira ki naye ittaqillaha haithuma kunta tufuulanga allah nti asinzibwa mu sizoni tisizoni eno nja kugondera allah la min annaasi man yabudu llaha ala harfi
mulimu abantu basinza Allah waabwe naye nga bamusinziza ku migaso. Bali wano kulubebenu bwabeera musiraamu muno n'afuniramu ebirungi atebeera, olwo alaba obusiraamu bulungi, olwo alaba obusiraamu ateeka obukwasa emikono. Naye bw'abanga obusiraamu buno abubaddemu n'afuniramu ebizibu, Allah yagamba nti inqalaba ala wajihihi, akyukira ku lusinziro ye n'addayo gye yava. Kasira dduniya wal akhira, Allah yagamba nti omuddu oyo ensi eba emusubye, afaafaaganiddwa edduniya n'enkomerero. Kati Allah musinze mu mbeera zo zonna. Oli mulwadde, sinza Allah. Ky'obulwadde kirala, ogenda kufosinkana Allah. Olina ssente, sinza Allah. Oli mwavu, sinza Allah. Oli mu bantu b'obaddemu ng'obamanyi, sinza eyakutonda obavuddemu, sigala n'obusiraamu. Leka bukolera ku bantu, wabula bukole ng'onoonya Allah. Kolaki? Kukusiima. Bukole ng'onoonya Allah, kukusiima. Netambule n'osanga omuddu omusanze eyo nga musiraamu nnyo, nadda munnange bwe najja wano ate abantu banfuula imaamu waabwe, nga balaba gw'osaana okubasaaza, nga bo beeraba banafu kubanga obagambya ovudde mu kibuga, nga balaba mubutuufu gw'oteekwa okuba imaamu waabwe. Naye kiba kya nsonyi okusanga ng'ate bw'ogenze eyo bakusanze gwe mufaasooka. Ittaqillaha haithuma kunt ya Muadh, tolowooza nga okusinza Allah nti ojja kusinza nga weeni, enkya bwe naavaako. Allah kwe kutuwa aya ng'ayogera ku mbaka sallallahu alaihi wasallama, yagamba nti wama muhammadun illa rasul, Muhammad tali kirala wabula mbaka. Kad khalat min qablihi rusul, waliwo bannabbi abaamusooka ne bagenda, naye afa immaata, bw'aba Muhammadi afudde au kutila oba basemutte, inqalaba ala wajihi, okyuka n'ova ku busiraamu n'odda yeemabega kubanga afudde. Bw'abanga Muhammadi afudde au kutila oba bamusse, inqalabitum ala aqabikum, ekyo kibafuukira ensonga y'okusuulawo obusiraamu ne mudda ku byammwe. Waman yanqalibu ala wajihihi, muki yenna kaakyuka n'adda gye yava, tikubanga Muhammadi avuddewo, falan yadurru llaha shay'a, talina kyakosaani Allah. Nekyo tya Allah w'obaoli, tya Allah w'obaoli mu mbeera gy'olimu. Totunuulira gundi waatali n'abaawo ntyala, lwaleero waali enkya tagira ati kaffe bw'anaavaawo ng'oddayo gye wava, bw'anaavaawo ng'okola by'oyagadde, obadde osinza oyo, la, sinza Allah. Bw'onoomusinza Allah subhanahu wataala, ojja kutuuka wa Allah nga Allah akusiima. Oba oli mwavu, sinza Allah. Oba Allah akuwadde ku ssente, yongera bwongezi kusinza na kumutegeera. Tonafuwa, tonafuwa. Bw'onoosoma suratu Muhammad, Allah subhanahu wataala ayina abantu be yayogerako nti ajja kubagezesa, babagambye okugende mu kkubo lya Allah bagaanyi, ajja kutuuka ekiseera aleete abantu abagambye mugendeyo, naye nga tebakyasobola kukola ki, banafiye. Nekyo kisala amagezi, tutya Allah mu baana baffe, tya Allah wo ku mulimu w'okola, tya Allah wo mu makaago, tya Allah wo mu kkubo w'oyita, tya Allah wo mu b'okolagana nabo, totya bantu ku lwa Allah. Namulamira ekyokubiri, tiwa adibi sayi'ata alhasanata tamuhuha, bw'okolanga ensobi yangu y'ogigoberezengako ekirungi, ekyo wanoba okikoze tamuhuha, ekirungi kino ky'ogobereza ku kibi sijja kusangulirawo ekibi. Omusiraamu ajjawa ly omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ugati ya Rasulallah halaktu nzikiridde nambuuza obadde ki? Yamusanga asomesa nimugati ya Rasulallah halaktu nabbi naatamufaako n'atambula n'agenda n'agenda omubaka mumaaso n'eddalasaye omalwa amuyita mugati Allah akubikkiridde atojja mumaaso g'omubaka weyatuukirize tambula tambula genda omusiraamu n'atambula n'agenda aba agenda nabbi n'amaliriza okusomesa n'abuuza ati aina saa'il ani abadde abuuza amagamaga tamulaba ngati ya Rasulallah uli agenzaga muyite nakomawo wanamuza obadde ki nagati ya Rasulallah nsanze omukyala ku nnimiro ewange eyo gye nnima naye bwe mumusanze ne mumukolako buli kintu kyonna ekikolwa ku mukyala naye ya Rasulallah seegasse naye nkole ki ya Rasulallah asa yombaka yali amwanukula yamugamba ti aqimi salata tarafai nnahar wa zurafa min alleil inna alhasanati yudhibina sayiat owange ekyoŋŋambye nkiwulidde naye saala nnyo saala nnyo emisaala naki n'ekiro saala omusana gwonna togayaala saala ekiro kyonna togayaala kubanga ekyo wetumona okikola inna alhasanati inna alhasanati yudhibina inna akima salata tarafa inna wazulafa min alleil inna alhasanati yudhibina sayiat ebintu ebirungi byokoze allah akujjisisaako nabyo ebibi nomuga nkola ekisaala togayaala maka agamba sallallahu alaihi wasallam ati omuntu singa akola ezambi bwamala okulikola n'afuna ewuzu nga bweteekeddwa okufunibwa n'asaaleeraka abbiri egati allah amusonyiwa allah subhanahu wataala amusonyiwa munnasse eyokubiri omubaka yalaga nti omuntu singa bwakola ezambi allah alagira bamalayika abawandiika ebibi ab'omukono ogwa kkono basooke balinda okuwandiika ezzambi ly'omuddu oba oli awo ayinza okwetonderani allawe nabbi yagamba nti allah alagira balinde okumala essaawa mukaaga bwe ziggwako nga yeetonze allah wagattemuwandiika bwe ziggwako ng'alemeddwa okugamba allah nti ai allah kad aznabtu fa'tarafutu bidhambi kama wange nsobezza nkakasizza nti ndi musobya fakfir nsonyiwa essaawa mukaaga ne ziggwako nga teweetondedde mukamaawo nabbi yagamba nti allah alagira malayika ab'omukono ogwa kkono bamuwandikeko ezzambi lyeki limu kubanga bw'alikoze alemeddwa okwetondera olaye baliwo abagaanyi abagaanyi okuwandika singa agamba nti astakfirullah nekyo wa atbii sayiata alhasanata bukola ensobi yanguwa nnyo yanguyiriza okwetondera allah iblisi yagamba nti abantu ya allah nja kubabuza nja kubabuza allah naajanukula naagigamba nti nange nja kusigala nga mbasonyiwa ebbanga le banaamala nga banneegayiridde obbasonyiwa ng'emyoyo gyabwe gikyali mibiri gyabwe nange nja kubasonyiwa nekyo bw'olabe okoze ekibi gamba allah nti astakfirullah 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 ya ayuha alladhina amanu tubu ila llah tawbatan nasuha wa anibu ila rabbikum mwenenye mudde eri allah wammwe wa aslimu lahu mumwegayirire mumujeemulukukire mudde gyali teria tasobya kullu bani adam khata bulimuddu ajiraki ekyo kitabu nabi kyagamba nti kullu bani adam khata bulimuntu yenna ayitibwa nti muntu asobola okukola ensobi ensobi zaawukana bunene bwazo buli muntu gyaba agizeeki ate tobeeranga mu ssuubi n'olowooza nti olabye gundi akoze kinene anze kasee kyange kale kale la oyinza okukola ekintu nga kuggwe Allah akunyiigira nnyo okusimba oli kyova olabanga Omar bin Khattab bwe yali alaamira bassahaba abasindika okugenda okulwanirira eddiini ya Allah waabwe yabagamba nti mutunuuliranga obwonoonefu bw'abalabe bammwe totunuuliranga obwonoonefu bw'omulabe wo kubanga mushiriku asinza bakatonda basatu kubanga anywa omwenge kubanga alya riba ekyo tekitunuuliranga wabula gwe tunuuliranga mmwe abasiraamu abagenda okulwana eddiini ya Allah wammwe kiki kye mwonoonye kubanga ewa Allah ekyammwe kinene okusinga ekyabalwa ekyaba katunuulira nsobezza kyenda salaamagezi olongoose salaamagezi olongoose weegayirire Allah omusaba kusonyiwa ensobi zo bw'otookola ekyo ewa Allah kalungi tekalimu naamulaamira ekyokusatu namugana ekyokusatu Muadhi kyenkulaamira wa khaliqin naasa bikhuluqin hasan wangaala n'abantu n'empisa ezisinga okuba ennungi khaliqin naasi wangaalanga n'abantu n'empisa ezisinga okuba ennungi waliwo empisa z'olina wakati wo n'abaana bo wangaala nabo n'empisa esinga okuba ennungi waliwo okuwangaala n'abantu banno b'osanze mu dduniya bwe muwangaalamu wangaala nabo n'empisa esinga okuba ennungi olabye Yusufu be yasanga mu kkomera baabakwatira ensonga ndala n'ensonga ye yamuleesa mu kkomera ndala naye abayita baganda bange abange mikwano gyange watekyalina kyakkola ateekwa kukolagana nabo ateekwa kubeeyisizaako bulungi kubanga beebo baawangaala namo mu kitundu mwagira ki mwati naye wangaala n'abantu mu mpisa esinga okuba ennungi ayati nnyingi mu Qur'an nga Allah atukubiriza okubeera ab'empisa wala tusairu khaddaka linnaasi kubanga oyogera n'abantu bateekeko ebirowoozo teka kwetwala nti gwe oli wa kitalo kubanga olina sente kubanga olina amaanyi kubanga olina kino la oyogera n'omuntu musiteeka ebirowoozo ate wala tamshi fi lardi maraha totambulanga mu nsi muno nga weeyagala eyagala weeyagalira ku bantu obaisanga bworabala wala tamshi fi lardi maraha innaka lan taharika larda walan tabiluga ljibaala tula ne bw'olinnya ensi tosobola kujaasa kolagana n'abantu ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe wamusanganga awali abaavu ng'abafaanana bwe wamusanganga ng'ayogera n'abagagga ng'abafaanana embeera ze zaali nnyangu abantu bonna abayisa buki bulungi bonogalina okuyisa abantu obulungi kikemo oyinza okubafunamu ebizibu bingi ebiyinza okukwokesa omuliro kyova olabanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagati aktaru ma yudkhilu nnaasa aljanna aktaru ma yudkhilu nnaasa ebintu ebisinga okuyingizisa abantu ejjana takwa llah kutya Allah wa husnu lkhalqi n'empisa ki ennungi kutya Allah n'empisa ennungi gwe tomulaba sallallahu alaihi wasallam weyasa anasi bwe yamutuma ku dduuka gyamutumye nabbi yasigala awaka alinda omwana akomewo gye bamutumye. Agenda okusiikira omwana tadda, genda okusiikira omwana tamulaba. Yafuruma sallallahu alaihi wasallam kitiibwa kye alondoole omwana gy'agize eki. Tiyalinda mukuba miggo, la, tiwaki aluddeyo. Nabbi yatambula mpola mpola, agenda okulengera ng'alengera abaana bali mu kkubo bawerako bazannya. Nabbi n'atambula agenda okutuuka ne Anasi waagira ki waali, n'asooba mpola n'ayimirira mu mugongo gwa Anasi. Banne ne bamusekerera nga balowooza nti bamusekerera lwa kuzannya kwazannya, naye balaba Nabbi amuyimiridde mu mugongo yagenda mu maaso nakukola ki, agenda okukyuka bwati ngombaka muli wano n'ayagala atandike. Nabbi n'amukwata omukono nemugakali jja tuddeyeeka. Eki yamukuba, yamanya ntayinza kusanga bannaabo n'abayitako kubanga emyaka bagiraki. Wa khaliqin nasa bikhuluqi hasan, wangala n'abantu netusesinga okuba ennungi sawaan nga guwangala naye mukuffaaru muyise bulungi. Ayina omugabo gwe, ayina omugabo gwe, muyise bulungi. Enkyayinza faiza alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyun hamim, oyinza okusanga gwobadde olabanga mubi nnyo gy'oli ng'ate ye mukwano gw'omufaafu. Kati mukwate bulungi, muyise bulungi. Butolaba omusiraamu eyajjewo omubaka n'omukuffaaru awaaba nti ya rasulallah, sajja oyo omuyahudi atotte haki yange. Omuyahudi agamba omubaka nga ti ya rasul haki yange. Nabbi n'abagamba kale buli omu annyonnyole, ngenda kubalamula okusinziira ku nnyonnyola kwa buli muntu. Nabbi yagamba bwe nti gwe omuyahudi lwakyo aa, omuyahudi nannyonnyola n'omusiraamu nannyonnyola. Bwe bamala okunnyonnyola, Nabbi n'agamba nti abantu omuntu yenna gwe naalamulira haki y'omuddu ne ngimuwa, naye nga mu mutima akakasa nti kyemmuwadde si kikye, amanyanga nti yeetwalidde omuliro. Omusiraamu yawulira ekigambo ekyo kyazitowa, kuba yakakasa nti kyagenda okutwala bbaki kibbe. Namugati ya rasulallah haki ya muyahudi, tiyalinda birala. Nabbi kyamugamba gwe ngenda okulamulira haki n'agitwala nti ye, naye ng'akimanyi ddala si ye, amanyanga nti atutta omuliro. Namugati ya rasulallah haki akataka ka muyahudi. Olaba Nabbi bwayise omusiraamu ono, olaba waatatunuulidde bukafiri bwa muddu ono, wabula okutunuulira haki yaani n'agiwa nnyiniyo. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, isa muganda wo, isa muliraanwa wo, isa gw'okola naye n'empisa ennungi. Si tteeka nti buli akukola ekibi naawe oyinza mukola kibi, aa, si buli akukola ekibi naawe mukola ekibi. La, nekyo ebigambo ebyo bisatu sahaba Muazi radiyallahu anhu bwe yatugamba nti omubaka yabinnaamira, namwe ebibalambira nti tutya Allah wetuba tuli, tya Allah w'oba oli, tofaayo. Wabula kutunuulira ŋŋendera ku ki, singa nfiira wano nfiiridde ku ki. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Kogeza nudda emabega giwava, omanyanga shaitaani yakututte, nole kyetulongoose tusobole okusinkana Allah radiyatan mardiya, nga Allah musiimu gye tuli, nga naffe tuli basiimu gy'ali. Tetunalowooza nti tujja kulongoosaamu kaseera tusinze Allah ku njegoyego, ewa Allah kalungi tekalina. Wabula tulina okusinza Allah obulamu bwaffe tutuuke gy'ali, hatta yaatiyaka alyaqini, okutuusa ng'obuddemu omwoyo. Togayaala kwegayirira Allah buli ssaawa, tuuba man wajada istighfaran kathira fi sahifatihi, yesiimye anaasanga istighfaaru ennyingi mu fayiro ye.
kitiriza oba otambagala astaghfirullah
kubanga byokoza weewa Allah nga bikyamu bingi byomanyi nebyotegiraki nebyotomanyi
yitiriza ku lulimi lwoluseeko istigfar soma sayidu listigfar Allah subhanahu wataala ajja kukusonyiwa ojja kusanga nga fayiro yo nywevu ejjudde Allah akuwa empeera esinga okuba ennungi وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته